Muna wa moluki abana sifate mushola situka mula awa muna yola.
Muna wa
moluki tata
abana sifate
mushola. Muturabe kaudale
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 wala muturabe
kaudale kaudale
kaudale
kaudale
wala muturabe
awa kakuna mayo
kakuna
marabela
marimo
marimo
Oh.